Oh, nimetulia kama kitoto kimeona ziwa sili tena Oh, nakunywa bia mstaafu nimepata ela situmi tena chango mama pambe penzi letu pambe wache wa pambe waone donge oh donge wakunye wajambe ila chonde chonde usinache uende mana ntasikia bariki Taskia baridi Taskia baridi Oh, taskia baridi Nitoe jasho, nitoe macho Sarafu yangu leo na kesho Oh, takuficha kwenye dosho Nino kikulacho, mapeke yako Sarafu yangu leo na kesho Oh Wacha mimi mwiko Mama yoyo Yero sobaya Mama yoyo Masai Nifunike kwa shuka la drafti Tupa pembeni mkuki usije ukanchoma Sambona unapiga kelele na dawa umenipa mwenyewe Usije ukanchoma Oh napendaga unavyopandishaga moli na kuwaga kama mtali Nitaleta ombe nifanye mahali Usende mbali Mana ntasikia baridi Oh, ntasikia baridi Ntasikia baridi Oh, ntasikia baridi Oh, Masai yelo Subai yelo Ayaya Masai yelo Sarafu yangu leo na kesho oh takuficha kwenye dosho Nino kikulacho mapeke yako sarafu yangu leo na kesho oh kukuacha mimi mwiko oh
Ay, 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 Masai yelo, subay.